ইসিরার ভাই ইসিরার
ভাই ইসিরার
ভাই ইসিরার
ভাই
ইসিরার
ভাই
ইসিরার ভাই ECR fire away. ECR fire
away. ECR fire away. ECR fire away. ECR fire away.
ECR fire away.
ECR fire away.
ECR fire away.
ECR
fire away.
Intagondwa zikaba ziriho zirushanwa gushaka ndetse kurimbura isi byagera icyakora mu karere mu rwego ruciriritse ariko rutabuze ububi bukomeye buruta ingano y'igihugu cyacu kiyogojwe na FDM byagerera aho ngaho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. FDM ikaba ubwo yari kanseri ibangamiye u Rwanda, izonze u Rwanda, akarere, ndetse ifite n'imbaraga mbi cyane, imbaraga mbisha zituma ububi ndetse no kujya gukura ishyano ibujyana hirya no hino mu karere ka Afurika ndetse no ku isi kure na kure y'u Rwanda. Nongere nshimire Cyprien Rugamba rwose, uriya mugabo yari umuhanuzi, uriya mugabo w'indashyikirwa, umuhanga wahitanywe n'intagondwa za MLNDCD. Radisha ku ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC, turi kwa kano munsi tariki ya karindwi z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, tukaba dufite saa kumi z'amanywa n'iminota icumi. Iriya ndirimbo nziza yari ndende ariko twagomba kuyumva. Dufite rero saa kumi z'amanywa n'iminota umunani isaha za Washington DC, saa yine z'ijoro n'iminota umunani isaha ya Buruseli, Paris na Geneve, na saa tatu z'ijoro n'iminota umunani icumi na ko mumbabarire icumi isaha ya London, tukagira saa tanu z'ijoro n'iminota icumi isaha ya Helsinki muri Finland, ndetse ikaba n'isaha imwe n'u Rwanda, n'isaha imwe na Kigali. Kigali naho ni saa tanu z'ijoro. Tukaba rero abo bose bo muri ibyo bihugu haribu abakadre b'ishyaka Ishakwe, abo bose turabashuhuje kimwe n'abanyarwanda ndetse n'abaturanyi, abashoboye bose kumva kino kiganiro bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite ino nyito: Kagame asimbuye Mobutu kuba igikoresho cyo guhungabanya no gusahura Afurika. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje inshuti muduteze amatwi. Muri kumwe kandi na Dr. Theogene Rudasingwa, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anabereye iryo shyaka perezida. Undi mutumirwa ni Bwana Pierre Rugero, akaba ari umuyobozi wungirije wa radio Ishakwe. Nagira ngo rero muvandimwe Theogene ngufungurire mikro yafunguye, niba uriho nyumva nagira ngo ufate mikro usuhuze abariho watwumva. Noneho rero hakurikiyeho Pierre Rugero, menye nawe ko yagezemo neza. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene.
Murakomeye Joseph, uranyumva?
Ndakumva neza cyane, muracyahumeka?
Turahumeka. Ubwo ndagushuhuje nabi wawe, kandi nshuhuje n'abakurikirana iki kiganiro, ari Abanyarwanda, ari n'abanyamahanga, cyane cyane abaturanyi mu karere. Kandi nawe Petero Rugero ndagushuhuje, murakomeye.
Pierre, waba uriho utwumva? Ubanza hakiri ikibazo kuri Pierre Rugero, buriya turaza kureba ukuntu yaza kuza mu kiganiro mu kanya twari tuvugana dukoresheje uburyo bwa telefone, ariko rero sinzi impamvu atarabasha kugeramo. Ndaza kuzireba wenda kugira ngo nawe abaze kubasha gufatanya natwe muri kino kiganiro. Hagati aho ngaho ariko twaba dutangiye, nk'uko nabivuze mu kanya, inyito ya kino kiganiro ni Kagame asimbuye Mobutu mu kuba igikoresho cyo guhungabanya no gusahura Afurika. Kagame rero Kagame na FPR DMAE akomeje gushyashyanira inyungu za bampatse ibihugu, aragenda kandi arushaho kwigaragaza nk'umusimbura wa Mobutu wamubanjirije ku murimo wo kuba igikoresho mu guhungabanya no gusahura Afurika. Nk'uko duherutse kubyerekana, nta gihugu cy'abaturanyi na kimwe kibanye neza n'u Rwanda kubera nyine iyo mikorere ya Kagame na FPR DMAE. Ibi bikaba byaratangiye kugira n'ingaruka zikomeye, ingaruka zinyuranye duhamya ko ndetse uruyo ku bintu bigenda bimera, izo ngaruka zikazarushaho kwiyongera. Muri izo ngaruka tumaze iminsi tunaziganiraho, hariho amakimbirane akomeye rwose afite intera igenda izamuka hagati ya Uganda n'u Rwanda. Kandi rero Uganda na Tanzania ubu zariyunze cyane, zishyize hamwe zijya ku ruhande rw'u Burundi ku kibazo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, bigaragare buri wese yuko nyine bitandukanyije na Kagame. Kagame ushyigikiye ko u Burundi buhanwa. Kandi rero iyo ni urugero gusa, kuko hari ibindi bintu byerekana yuko mu by'ukuri Uganda iyo ugenda yegereza abagenzi bayo muri za Tanzania ndetse na za Kenya Kagame akaba agenda asigara iwenyine kabone nubwo agerageza kukomeza kwihambira kuri Kenya twaganiye kandi kugakungu kari hagati y'u Rwanda na Israel u Rwanda rukaba ruherutse kugura impunzi zo muri Israel nako nako Israel ikaba iherutse kugurisha impunzi z'abanyafrika ku Rwanda bigaragaza byibutsa benshi ubucakara uko bwahozeho aho abazungu bagurishaga abirabura abantu mu bwoko bw'abirabura abanyafrika yo muri Israel baragurishwa bicuruzwa bakagurishwa kuri Kagame mu by'ukuri ibintu byinshi babonamo nk'ironda koko ivangura ruhu ryo kwa Benjamin Netanyahu na guverinoma ye uretse ko twashimira ntabwo abantu bose baba babona ibintu kimwe twashimira nk'imiryango yo muri Israel ihirwanya icyo gikorwa kigayitse nyuma rero ibyo ngibyo tumaze iminsi tunavugaho tuza no kugarukaho gatoya wenda muri ako gakungu sako kucuruza gusa abanyafrika b'uruhu rw'umukara hariho no gufungura ambasade Kigali nkuko Benjamin Netanyahu ministre w'intebe wa Israel yabitangarije i Nairobi tariki ya 28 ejobundi tariki ya 28 z'ukwezi gushize kwa 11 aho yari yagiye hamwe n'abaperezida bari bahari kwizihiza irahira rya perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya u Rwanda rero nkuko tumaze iminsi tubivuga nkuko cyane cyane wowe muvandimwe Teoje numaze iminsi ubihanura ubyerekana ubishimangira ruhindutse base militaire military base ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iy'Ubwongereza na Israel ahashobora gutuma u Rwanda rubisibaniro doreko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nkuko bivugwa n'abantu benshi cyane n'ubundi kuva kera haba ku bwa Kayibanda haba ku bwa Habyarimana nka hariya mu Bugesera cya kibuga cya Bugesera bari barashatse kwagira base militaire military base ariko Kayibanda aranga Habyarimana aranga abo bose abaperezida babanjije Kagame umuntu yavuga yuko atabura icyo abanegura ariko rero mu byerekeye kugurisha igihugu cyo ntekereza yuko batigeze bagera muri urwo rugero yego hari aho bagiye bagira intege nkeya hirya no hino ariko bari abantu bakunda igihugu ku buryo kukigurisha rwose bitari muri gahunda zabo duherutse kandi gukomoza kuri ako gakungu byibutse ako gakungu duherutse na ko gukomozaho na kavuze mu kanya ako gakungu noneho ibintu byabaye ibindi kuva ejo aho Israel yahawe mu by'ukuri ikintu umuntu yakwita ko ari impano ya Noheli ikagihabwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akavuga ati kuva ubu ibyo ni byabaye ejo ati kuva ubu Yerusalemu ibaye kapitale ya Israel ibyamaganywe n'isi yose uroye rwose nuko umuntu yabivuga ko isi yose harimo ndetse n'ibihugu bisanzwe ari ibihugu by'inshuti cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nahera ku Bwongereza harimo Ubufaransa harimo Ubudage ariko harimo n'umuryango wose w'Uburayi bo rwose bafashe iya mbere birumvikana ibihugu by'abaro byose byahagurukiye rimwe biti rwose ushoje intambara urigashoza ntambara wowe Donald Trump aturigashoza ntambara kandi tugiye gukora intifada niko bariho bavuga ubu ngubu ndetse n'ibihugu byari bisanzwe nyine bizwi ko ibigaragu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Arabia Saudite yavuze ati decision ya ati iki cyemezo cya Donald Trump ni icyemezo kigayitse ni icyemezo kitafite ubushishozi ni icyemezo irresponsible ni ukuvuga ko umuntu rwose umuntu irresponsible ubundi ni umuntu udafite mu bwenge hakomeye ku mugani w'abaturanyi bacu barundi ni ukuvuga ko ubwonko bwo buba butameze neza umuntu uri irresponsible mu gihe rero mukanya nsubiye inyuma gatoya mu gihe ku itariki ya 28 Benjamin Netanyahu nyine yari muri Afrika ariho akora iyo business nyine yo gufungura ambasade niho yabitangaje afungura ambasade avuga ko bagiye gufungura ambasade mu Rwanda bisa nko kwishimira nyine iyo traffic iryo cuza ry'abanyafrika mu buruhu rw'umukara rwirabura muri icyo gihe perezida w'u Faransa kimwe mu bihugu by'ibihangange biri mu kanama k'umuryango w'abibumbye perezida w'u Faransa perezida ukiri mutoya cyane Emmanuel Macron yari yazindukiye muri Afrika yari yakoze urugendo rwo rwa mbere rukomeye rwo muri Afrika yari yahageze rero ku kagoroba atangirira mu gihugu cya Burkina Faso ahagera ku wa mbere tariki ya 27 z'ukwa 11 mu gihe bwari buraye nyine ngibutse bwari buraye habaho iryo rahira muri Kenya ndetse na nyuma ya Netanyahu akahura nabo akagame n'abandi muri iryo joro rero Macron yageze i Wagadugu ahageze ararara bucya mu gitondo ku itariki ya 28 z'ukwa 11 uwo munsi wo kurahira kwa Jomo Kenyatta nyine nawe avuga ijambo rikomeye cyane ijambo ry'isaha imwe n'iminota 45 ndetse hiyongeraho n'ikiganiro n'abanyeshuri yagezagaho iryo jambo abanyeshuri bagera kuri 800 abanyeshuri muri za universite za kaminuza zinyuranye zo muri Burkina Faso iryo jambo rikomeye rya nubwo wenda atari ko yayibonaga ryavuga rwose kuri politike nshya y'u Faransa abantu bamwe bafatana inyamakenga kuko bavuga ko u Faransa nyine butajya buhinduka ariko yashakaga kwerekana ko u Faransa bushaka guhinduka ariko rero ntiyirengagije birumvikana kuri icyo kibazo gikomeye cyari kigezweho cy'ubukicuruzwa ry'abanyafurika b'uruhu rwirabura iyo skandale iryo ishyano ryari rya mu by'ukuri rya risanzwe rizwi ariko ku bw'umwihariko televiziyo CNN yo muri Amerika yari yerekanye neza amashusho y'iryo cuzwa ry'ikiremwa muntu bityo isi yose yari yagize isesemi yakangaranye iriho ivuga iti iri ishyano Macron rero yavuze ijambo rikomeye yavuga ko agiye gufatanya n'abanyafurika kwirwanya ariko hari n'abacyura ati nta bazungu barimo nimwe muri mu gucuza abanyafurika ntabwo rero byose byagarukiye muri iryo jambo ku banyafurika nyine birumvikana yavuze ijambo ry'ukuntu agiye gukora umubano mushya n'Afurika ariko birumvikana ko n'Afurika ubwabyo igomba kubimufashamo cyane cyane yikubita agashyi ikagira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi bugasugira henshi uko bitameze yabivuze yego mu kinyabupfura ariko aho hose yabikomojeho aranavuga ati tugiye kurwanya ruswa ati hari amakompanyi imiryango isanzwe nyine yari hari aka karere ndetse igafasha mu bibi abategetsi bako bakora atari ko rero ntituzitware neza ngo bibe intandaro yo gufungura umuryango ibihugu bimwe na bimwe ntabwo yivuze izana kuri wose yumvise Ubushinwa ku buryo bwaza nyine bwo bukakomeza ibyo tuburetse bityo tugahomba bwo bwunguka kandi bukora nabi ni ngombwa rero ko banyafurika cyane cyane mwebwe rubyiruko ruherutse gukora revolution muri Burkina Faso mubavijira mubamaso bityo twahava twareka ibibi ntimubyemerere n'abandi buri wese yumvaga Ubushinwa cyane cyane yavuze ku kindi kibazo cyane gikomeye bafashamo Afurika ako karere ko mu butayu cyane cyane karimo za Burkina Faso na za Mali n'ahandi na za Algeria n'ahandi bavuga bati ikintu kitwa ubutagondwa byavuga bwo muri Islamu ubutagondwa bwo muri Islamu tugomba kurwanya twatangiye kurwanya tugomba kubutsinda kandi u Faransa rwose ni committed nangaje u Faransa rwose bwiyemeje gufatanya n'inzego z'umutekano za hano tukazifasha ku buryo bwose ndetse tugakangurira n'Uburayi tugakangurira n'isi kubafasha ku buryo mugira imbaraga bityo izo ntagondwa zigatsindwa rwose bidatinze ati rero ati dufite byinshi byo kuba twacuruza kuko nawe abajyanywe n'ubucuruzi kabone n'ubwo habaye isaha ariko tugomba gucuruza tugashobora gukora ubucuruzi burimo ubwenge gunguka kuri bose buri mu nyungu za bose Afrika bizwiho ko ifite umutungo kamere ukomeye mwinshi cyane haba petrole haba uranium haba korutani haba zahabu haba za diyama ndetse tutibagiye n'ubutaka bwera ubutaka bwera ikindi kibazo ruraho ibihugu bimwe na bimwe nk'Ubushinwa n'Ubuhinde byatangiye kujya bigenda bikatanga ruswa ku bategetsi b'Isayiranda bikagura ubutaka bwinshi cyane bwo guhingamo ibintu byo gutunga abaturage bayo ibintu kandi abanyafrika bagura bibahenze nagira ngo muri kino kiganiro muvandimwe Théogène na Pierre Rugero niba yanyumva ndi ugerageze kureba ukuntu yakwinjira muri studio nagira ngo muri kino kiganiro turebe twongeye dusubiremo aho tutabashe wenda gushimangira turebe inyungu muri ibyo bintu byo gucicikana mu gihe amaso rwose ubu ngubu agendagana kuri Afurika abantu benshi baravuga barimo na ba makuru nabo ngabo ariko n'abashinwa mbere babivuze nako babikoze batanabivuze bariho babona ko ejo hazaza h'ubukungu ku isi hari muri Afurika ko ari wasigaye ikintu umuntu yakwita espace yasigaye haba ku guhinga haba muri umutungo kamere haba ndetse no mu baturage bagikenye ariko bazamuka ejo bazaba ari isoko ryiza cyane buri wese nyine hanze muri abo bose ahanze amaso kuri Afurika cyane cyane ku iyo witegereje neza harimo mu rwego rwa geopolitique mu rwego nyine rwa rwuko politike y'isi igenda ku isi nyine politike y'isi igenda bigenda bigaragara yuko na za Amerika ziriho zigerageza kuva hariya mu burasirazuba bwo hagati zigana cyane cyane muri Pacific mu bihugu bya Japan biriya bihugu bya za Korea n'ahandi nkaho ngaho no muri Afrika bityo rero se Afrika harimo inyungu ishobora gukura muri ibi ngibi cyangwa se abantu bisayira nda nka Kagame na FPR DMI aho kugira ngo habemo ganya win-win bose ari Afrika ari nayo mahanga bavanemo bose inyungu aho kugira ngo bibe byo aho Afrika ubwo ntigiye kuba isabira isibanirano isi ntigiye kuba isibira ahantu haba gusi nyine ku ibintambara noneho rero ibyakagombye kuba inyungu bikaba bigiye kuba amaraso n'imiborogo nk'uko byagiye bigendekera kenshi muri Afrika Kagame na FPR DMI uruhare rwabo ni uruhe dore ko byatangiye kugaragara ni rubi ntabwo ibyakagombye kuba byiza umuntu ntagomba kubishira amakenga Uganda yo muri ibyo yifashite Tanzania se Burundi se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kenya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli muri ibyo byose ese zaba zitwifuriza amahoro zaba zifuriza amahoro kariya kacu opposition rero dukora iki kuko ntabwo twazanywe no gutaka kuri radio ntabwo twazanywe no gutaka ngo tuvuge ngo turapfuye turashize opposition abantu bahanganye ni leta mbi ya FPR DMI twakora iki twabigenza dute ni iki kigomba gukorwa niko tuza gusoza kino kiganiro nagira ngo rero niba ukomeje kunyumva neza muvandimwe Théogène ufata ijambo kuko niwe mutumirwa mukuru niwe musesenguzi mukuru noneho utange urumuri kuri ibyo bibazo byose ndetse no ku bintu opposition yakora mu gusoza kino kiganiro ijambo ni ryawe muvandimwe Théogène
urakoze cyane Joseph uranyumva
nenda kumva neza cyane
murakoze cyane kuri iyo introduction utanze ahubwo mu byukuri iyo introduction utanze yarimo gusesengura ni introduction nziza niyo twasereza ahangaha ndumva ko waba utanze umusanzu utubutse ariko ubwo ndagerageza ndebe icyo nakongeraho ntabwo dufite umwanya uhagije kugira ngo iki kibazo tugisesengure neza nagira ngo ngusabe wenda iki kiganiro tugikore mu byiciro bibiri mu gice cya mbere cyo dukora uyu munsi ariko noneho nzagerageze gusubiza icyo kibazo wari unabajije uvuga uti se opposition yabyifata miti nagira ngo ngusabe uzashaka umwanya mu minsi iri imbere tuzakora ikiganiro cyihariye kuri iyo sije yonyine yo kuvuga ngo kuko ntabwo ari ukuganya nyine ku maradiyo nk'ukuntu hari umwanditsi wabivuze neza ngo ntabwo ikibazo ari ugusesengura uko ibibazo biteye ahubwo ni no gutekereza icyo abantu bagomba gukora n'umwe mu bafilosofe sinibuka neza niba ari Karl Marx cyangwa undi wabivuze atyo ikibazo nagira ngo nindeho gatoya kuko ni nacyo dukwiriye gutangiriraho kugira ngo turebe n'ibindi nicyo ngicyo warundi avuze imunyito yo kuvuga ngo Kagame na FDMI bihindutse nka Mobutu wabaye igikoresho igihe kirekire cyane kugeza igihe yaviriyeho ku butegetsi nyuma y'imyaka ngira ngo hafi 35 Yosefu ni nka 35
Mobutu
ni nka 37
oya ni 31 oya mu butavuyeho ni 21 gusa ko yavuye muri 97 ndetse ni 20
yararengeje za 20 kuko
yagiye muri 65 ndumva ni 32 ajyaho
urumva rero cyane cyane icyo ngicyo na twagira ngo dukoreshe ibi bibamize iminsi biba ari nk'ibyo warumbaze kuvuga ibyo kugura abanyafurika abagura na Israel ibyo guhindura u Rwanda military base y'abanyamerika bongereza n'abayudi ibyo ni ibihugu byose babyita nuclear powers ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi imibanire mibi n'abaturanyi bose mu karere ariko abantu banibuke yuko kuva FPR yajya muri 1994 ntabwo yigeze ihwema kurwana n'abanyafurika mwibuke uko yateye Congo uko yarwanye na Zimbabwe na Angola na Namibia uko yarwanye na Uganda muri Congo amakimbirane ubu ngubu ariho avugwa hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibyo bintu byose byerekana mbese imyifatire ya Kagame na FDLR yayobora mu karere no muri Afurika ariko abantu be no kwibagirwa yuko no hirya kure y'u Rwanda nko muri Libya bibuke ko Kagame we ubwe twavuze mu biganiro bishize mu kiganiro gishize banze ari umunyafurika wagiye kumugaragara akavuga yuko mu by'ukuri ibiriya bihugu by'ibihangange nyine Ubufaransa Ubwongereza bufashijwe na Amerika bakwiriye gutera bakavanaho Gaddafi baranamuhitanye Gaddafi batamukuriyeho nk'uko twabivuze ko ahemukira abanyaribiya ariko kubera inyungu zabo bari bafite zishingiye ku bintu bijyanye na peteroli n'ukuntu babonaga Gaddafi twajya no hirya no mu gihugu cya Iraq mu mwaka w'2003 nibuke neza ko Kagame FDLR u Rwanda ubwo nibyo tuvuga ari rwo rwaje muri cya kindi cyo Perezida Bush wategekaga iki gihugu cya Amerika icyo gihe yise ngo ni coalition of the willing ngo ni ubufatanye bw'ababishaka coalition of the willing banze ibihugu bitatu byagiye muri iyo coalition ari u Rwanda Uganda Ethiopia ngira ngo nangora niba nibuka neza ariko urumva u Rwanda nari urwabaye muri ibyo bihugu byitwa ngo bigiye muri iyo koalisiyo ibyo byose rero impamvu mbivuze ni iyi nuko ntabwo turi bubone umwanya uhagije gukora elaboration kuri icyo kibazo nuko uko isi imeze uyu munsi aho tuvugira abantu bagerageje gusesengura neza ukareba uko ibintu byifashe ku isi hirya no hino ukabigereranya n'igihe mbere y'intambara ya mbere y'isi yabaga ukabigereranya n'igihe mbere y'igihe intambara ya kabiri yabaga tuvuge mbere ya 1939 ukareba no muri iriya periyode yabayeho mbere y'uko ibihugu byinshi muri Afurika bigerageza gushaka ubwigenge icya mbere cyabonye ubwigenge yari Ghana muri 1957 Ethiopia yo ntabwo yigeze ikoronezwa mu by'ukuri nubwo abataliyani bashyizemo akarenge kigufi ndetse ukageza n'igihe n'umwaduko w'abazungu utarabaho muri Afurika cya gihe abanyafurika abirabura bacuruzwaga bakaza hano muri Amerika bakajya muri Europe bakajya n'ahandi hirya no hino ari nabo mu by'ukuri kimwe mu bikoresho abazungu bakoresheje kubaka ibihugu byaho nta gihe abantu b'abanyamahanga batagize ibyito muri ibi bihugu byacu bitaraba n'ibihugu byitwa uko twitwa ubu ngubu wenda u Rwanda ari urwari u Rwanda ariko ibindi bihugu nka za Nigeria nka za Kenya nka za Uganda n'ibindi hirya no hino ku isi urebye za sosiyete zitaragira imipaka nk'ukuntu tuyibona uku nguku kuko iyi mipaka yagiyeho kubera iriya conference ya Berlin yabayeho mu 1885 85 baranayise ndetse na conference ya Congo kuri Congo kubera ko umwami w'Ababiligi ngira ngo ubwo nayo yayireveshaga yari afite uko yayibonaga icyo ubwo nagerageza kuvuga nuko muri izo periodi zose mbere ya Afurika gukoroneza mu gihe Afurika yakoronejwe mbere y'igice cya mbere aho intambara ya mbere ku isi yabereye n'iya kabiri ndetse na nyuma ndetse noneho na nyuma y'ubwigenge na nyuma y'ibyo twita ubwigenge nta gihe bamatse ibihugu batagize ibyito muri ibi bihugu byacu aho bibereye rero impamvu ivuga ko iyi moma turimo uyu mwanya wo turimo abantu bagomba gutekereza neza nuko nitutitonda nk'abanyarwanda nk'abanyafurika ngo turebe kure turusheho mbese noneho no gukora ndetse no gufatanya kugira ngo dushakishe uburyo ibi bihugu byacu byahinduka tuzongera kuba ibikoresho bya bamatse ibihugu yewe wenda ikindi gihe bamatse ibihugu azaba atari abantu bavuga bava muri Amerika cyangwa se bava muri mu Burayi biranashoboka nabo bandi bashaka umutungo wa Afurika baba Bashinwa cyangwa se baba Bahinde biranashoboka cyangwa se n'abandi bavuka kubera ko nyuma y'iyi periodi turimo ntabwo umuntu ashobora kureba neza ngo amenye ukuntu mapu y'isi izabiteye kuba rero iwacu mu Rwanda Kagame yareguriye abayisrayeli kegurira abongereza kegurira abanyamerika kubegurira igihugu kugihinduramo military base iyo military base y'urebye Rwanda uretse ko Kagame we uko abitekereza bavuga ati ibyo ari byose bizamfasha guhashya abanyarwanda no kuguma ku butegetsi nk'ukuntu Mobutu yabugumyeho afashijwe n'abo bantu hanze ariko cyane cyane aba abanyamahanga abo bantu bari mu Rwanda bahindiye u Rwanda si Bugesera ikivuga gusa ni ukuvuga ngo u Rwanda rwose kuko u Rwanda ni agahugu gatoya nta mabuye y'agaciro tugira nta bintu bihambaye byo dufite uretse twebwe ubwacu nk'abanyarwanda twebwe ubukungu bwakabaye bukomeye tugenderaho gusa kuko ubukungu bwose buva mu bantu ntabwo buva mu by'abantu basanze kuri iyo mapu yitwa u Rwanda ariko icyo abo abantu banyamahanga bateze ku Rwanda ni ukurukoresha mu gusahura ibyo bihugu byo muri Afurika no gukora destabilization muri Afurika reka ntangire urugero kuri Mobutu muri Afurika y'epfo hakiri apartheid abazungu bakitegeka Afurika y'epfo muribuka ko habaye intambara z'inkunduro Namibia irimo gushakisha ubwigenge Zimbabwe irimo gushakisha ubwigenge Angola irimo gushakisha ubwigenge Mozambique irimo gushakisha ubwigenge habaye intambara z'inkunduro kandi izo ntambara zose uko zagiye zibaho nta kuntu Mobutu batamukoresheje nk'igikoresho mbese cyo gukora destabilization no kurwanya abantu baharaniraga gushakisha ubwigenge muri Afurika. Iyo ni inkuru ndende ntabwo dufite umwanya wo kuyijyamo kugeza igihe abantu nka Banyerere wa Tanzania nyakugenda Nyerere na Kenneth Kaunda wahoze ayobora Zambia ubu ni umusaza w'imyaka 90 plus bashinze ikintu cyo bitaga frontline state no kuvuga mbese ibihugu na za leta biri ku isonga rw'iyo ntambara abanyafurika bashakaga ubwigenge barimo bahanganye nande bahanganye n'ubutegetsi bwa bitwaga ba ANC and Smith muri Zimbabwe aba Portuguese muri ibyo bihugu mbese na leta ya kariya gasoko k'abazungu bashyizeho izo frontline state zo guhangana nabyo kandi Mobutu we noneho ari ku rundi ruhande. Ibyo babifashijwemo cyane cyane no kuvuga ngo ni igihe hariho kiriya gihugu bita Soviet Union n'Abanyamerika mbese West na East bishamiranye ariko urumva ko ibyo rero byose abantu bashakaga ubwigenge bagashakisha aho bavana inkunga aho ariho hose akenshi iyo nkunga yavuye muri China ikava no muri ibyo bihugu nyine byo byahoze harimo icyo gihugu cya Soviet Union ariko icyo bashakaga ni ubwigenge gufashwa bakabivana mu bantu bose bashoboraga gutanga iyo mfashanyo ariko Mobutu uko yabyifashemo ni ukuba igikoresho cyo kwexploita igihugu cye birumvikana ariko ni ukuba igikoresho cyo gutambamira inyungu z'Abanyafurika. Iki kintu rero ntitakitondera mu Rwanda ntitukitondere muri Afurika ni ukuvuga ko u Rwanda mu bihe biri imbere bitaba bitangaje na gato ko u Rwanda ruzahinduka mbese isibaniro ibyo bihugu birukoresha mu gusahura ndetse no kudestabiliza akarere k'ibiyaga bigari. Ibi turabivuga kuko tuzi ko abantu batuye akarere kacu haba Burundi haba Congo haba Tanzania haba Uganda haba Kenya bakwiriye kurushaho kuba maso gukurikirana ibyo bintu kuko inkuru y'imvaho yo dufite ibyo ari byose ku bijyanye na Israel buriya butegetse bwa Netanyahu mu kugurisha Abanyafurika no gufungura ambasade cyane cyane bishingiye ne gushakisha uwo mwanya wo gukoresha nka military base ndetse noneho na buriya butegetsi bwa Kagame kuba bwarahawe intwaro bukomeje guhabwa intwaro nk'uko nabivuze no mu biganiro by'ubushize ko hari za operasiyo hagati ya za Central Bank banki nkuru z'ibyo bihugu zombi ziri muri izo operation zo gucuruza zo guha u Rwanda izo ntwaro. Ibyo byose rero ni ibintu byo tugomba kubaho maso. Icya kabiri nagira ngo noneho mvuge wenda mbe mfashe pause niba urebe niba ugeraje mu kiganiro nuko mu bihugu ibyo ari byose muri izo periodi nagiye mvuga abantu bagiye bafatanya na bampatsi ibihugu na za forces z'abanyamahanga gukandamiza abanyagihugu ibyo ariyo byose ntabwo byabagendekeye neza. Ariko ikintu gitangaje ni uko nyuma y'ubwigenge ubu tumaze hafi imyaka 50 plus ibihugu bya Afurika byarabonye ubwigenge ni uko iyo urebye kuva nko muri Eritrea ukajya Ethiopia ukajya muri South Sudan Sudan y'Amajyepfo ukaza muri Uganda ukaza iwacu mu Rwanda ukajya mu Burundi ukajya muri Congo ahagiye havuka izi za muvuma zo bita African Liberation Movement mbese movements zavutse zishingiye kuvuga ngo abantu babonye ubwigenge muri za 60 abayobozi babayeho bahemukira abaturage ngo kubera izo mpamvu niyo mpamvu habaye nyine mu Rwanda ibyo byacu bya FPR muri Uganda uko byagenze muri Eritrea muri Ethiopia naniyo ntiramara n'imyaka 5 agahoma munwa nuko ibyo bihugu ukizemo noneho cyane cyane u Rwanda kuko niho iwacu niho tuvuga kurusha ibindi bihugu ibyo twavugaga tugomba guhanira nuko byagenze mu gihugu ibyo bintu nibyo wumva bibabaje cyane kubera ko twebwe nibura twavuga ko tuza amateka y'igihugu cyacu cyanyuzemo kandi ibintu bigomba gukosorwa niyo kritike y'abanyamahanga uko bacuruza abanyafurika ni ukuvuga slavery mbere yuko Afurika ikoronezwa uko twakoronejwe uko byagenze guharanira kubona ubwigenge ukuntu tutabibonye ari uko abantu babiduhaye ari uko twabiharaniye ariko abantu bakaza mu buyobozi bagahemukira abanyarwanda bagahemukira abanyafurika ibyo nibyo bibabaje cyane kurusha n'umunyamahanga wavuga ati ndaje kugucuruza ndaje no gutwara ibyawe kuko ubundi wakavuze ati se niba ari igisambo azanywe no gukora ibyo ngibyo niba utari maso niba urugo rwawe utaruzitiye utashyizeho no kwiremba ngo ukireho imyugariro akaza agatwara ibyawe ubujije bwawe cyangwa se ubugome bwawe nibwo ugomba kuvuga ari byo dusubiraho rero ku bintu by'u Rwanda aho bikomereye cyane nuko nyine bije byitwa ngo FPR yahoze ifite bya bitekerezo cyagiye mu kubitira ibyo byo tuzi neza ko yabitaye kera ariko kuba ari bo bagurishije igihugu bakagigurisha amanywa y'ihangu no mu bwirasi bwinshi no mu bintu byinshi bavuga basobanurana n'ubu rimwe na rimwe muzagenda mwumva imvugo nyine ya Kagame avuga abo banyamahanga avuga abanyamerika avuga abongereza avuga cyane cyane dore ko agiye kuba n'umukuru wa Afurika umuryango wa Afurika ibyo bintu akabivuga aricyo kandi inyuma ari ugenda akagambanira abo banyafurika inama zose nk'ubu ngubu kandi nabyo tubifitiye igihano inama zose zo Kagame n'abambari be bajyamo zo muri East Africa bavamo bajya gutanga za raporo baziha n'abadakwiriye kumenya ibyo abakuru b'ibihugu bavuga ibya minisitiri babo baganire mu nama byitwa ngo ni ibanga ibya ba generali babo n'abakuru bamaneye ko bagenda bajya mu nama zabo bavamo bajya gutanga za raporo muri abo bantu inyungu mu by'ukuri sindahuye n'inyungu za Afurika urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane nta byinshi nagira ngo nongereho nagira ngo nkangurire ibihugu by'akarere cyane cyane Uganda Tanzania Kenya Burundi Congo kuba maso kuko Kagame FDMI bari mu mupango ukomeye cyane wo kugambanira ibyo bihugu iyo base ahindiyemo u Rwanda iyo military base na kiriya kibuga nyine tuvuga kizabisibaniro wenda ikindi niho nayo mabombo ya nuclear niho bazabaya bikaba mu bindi bikozere bizaza mu bihe biri imbere nta wamenya ariko mu gihe cya bugufi byo kuko bazakoresha nyine izo za drone hirya no hino guhangana n'ibibazo barimo guhangana nabyo ariko bazanabikoresha gukora destabilization y'ibyo bihugu by'ibituranyi cyane cyane ko ubu Kagame ariho abihindura abanzi ikindi nagira ngo nkangurire abantu twebwe abanyarwanda ubwo wenda nzongera tuzagire umwanya wacyo kukiganiraho kwerekana yuko muri za mu biko dutekereza no kureba imbere cyane cyane mu myaka 10-20 30 iri imbere tugomba kurushaho gutekereza uburyo nkatwe abaharanira ndavuga opposition abaharanira inyungu z'abanyarwanda uburyo tugomba kurwanira urugamba kubera ko ni urugamba rutoroshye ariko ni urugamba tugomba kurwana kandi tuzi neza ko tugomba kuzarurwana tugomba no kurutsinda nibyo nabamvuzeho Yosefu na Yinda narize nakongeraho muri iki gihe gito.
Ndagushimire cyane muvandimwe Theogene rwose nk'uko wabivuze iki kiganiro nta n'ukuntu umuntu yakivuga mu isaha yasesengura byose mu isaha imwe gusa na ubanza nifuje hari ndagusabye byinshi tuzabikora mu biganiro bibiri ndetse niba ngombwa dukore n'ibindi kubera yuko ibiriho bigaragara yuko bizakomeza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kandi zihuse hagati aho ngaho mbere kugira ngo nshake umuvandimwe Pierre Rugero ndebe neza niba mikoro yifunguye neza ariko ubundi byagombye kugenda neza nk'uko twabashije kuvugana mu mwanya mbere yabyo rero nagira ngo ngire akantu nkubwira nkwibutsa wenda cyangwa se nkubwira niba utakabonye uno munsi Kagame dore ko ahora yagiye mu ruzinduko mu Misiri aho ngo yagiye kurebera hamwe na bagenzi bo muri Misiri ndetse n'ibindi bihugu bajyanye n'abaperezida bo mu bindi bihugu bajyanye mu nama ya kabiri ireba iby'ubucuruzi muri Afurika muri iyo nama rero akaba yagiye mu Misiri inama yatangiye uno munsi zarangiye tariki ya 9 akaba mu bo bari kumwe harimo perezida wa Guinea Alpha Conde ari nawe uyoboye muri iki gihe umuryango wa Afurika Kagame akazi bazamusimbura mu mwaka utaha akaba ari kumwe na perezida wa Chad ndetse akaba ari kumwe na perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara perezida wa Chad yitwa Idriss Déby bari kumwe nawe perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara bari kumwe n'uwa Komore ngo yitwa Ibari Azali Asumani n'uwa Somalia Mohamed Abdullah Mohamed bari kumwe aho ngaho nyine bakaba bari hamwe na perezida wa Misiri murumva rero agiye muri Misiri nayo ifashwa cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ari cyo gihugu gikomeye cyane mu bihugu by'Abarabu ariko uko biri kose Egypte nayo ikaba iri mu bihugu byamaganye nyine iriya myifati ya Donald Trump kuko ibihugu byose byabanaga na Amerika kubera imyifati ya Donald Trump bigaragara ko agenda ahabwa akato niko binameze rwose niko isesengura ryose ryerekana ariho agenda abona akato harimo no kugahabwa n'ibihugu rwose nta n'ibihugu bisanzwe ari ibicuti nko Bwongereza by'umwihariko perezida hano Macron u Fransa ikindi habari na Ubudage n'abandi na Ufaransa hamwe n'ibindi bihugu batumije inama y'umuryango w'abibumbye y'akanama k'umuryango w'abibumbye izaterana ejo kugira ngo bamagane ko hagati aho ngaho runi yarabyamaganye muri Afurika y'abirabura harimo guceceka abarabu bo iyo hejuru y'abarabu yo barabyamaganye muri rusange ariko muri Afurika y'abarabu harimo ikintu cyo guceceka kabone n'ubwo umuryango w'umwe bwa Afurika haba muri executive yawo yo haba na perezida Konde bose babyamaganye ariko hagati aho ngaho urabona ko Kagame ubundi ufite ivuzi na mushiki wabo bacecetse baruciye barumize cyane cyane ko bari bazi ko bagiye no kujya mu barabu baracecetse ibinyamakuru byo muri Kigali sinzi niba wabonye akanya ko kubireba byo nabirebyemo biho biravuga byose uko bigenda ukuntu Amerika iriho yamaganwa ukuntu Trump ayo yamaganwa byose barabivuga ntacyo batavuga rwose barasesengura nako ntibasesengura barakora traduction barashyira mu Kinyarwanda inyandiko ziriho zituruka ahandi barabikora byose ariko rero nta declaration y'u Rwanda na gato kandi muzi ukuntu rwose gato babaga bagiye kuri tweet bakajya kuri biri byose bagakora declaration bacecetse urabivugaho iki umuvandimwe Theogene
kose Yosefu ibintu ni bibiri icya mbere kamvugiye ku bya Macron ubufaransa cyane cyane kuri iyo disikuru yo yatanze ikubiyemo koko ibintu nk'umuntu ukiri muto ufite zo za ambition na idealism kuba muto nicyo cyiza cyabyo niyo amaherezo ibintu bikunaniye ntubikore nk'ukuntu wabyifuzaga ariko uzu ufite iyo idealism hanyuma system usanzeho ikagenda mbese ikwereka ikubwira ngo cisha make urugero nta natanga ni Perezida Obama muri bukajya huko ntabantu bari bashishikarijwe no gutekereza ko ari ndo mpavu bamutera kandi mutora kabe nuko yavugaga koko ibintu bigezweho kandi yerekana ukuntu azahindura iyi sosiyete ya Amerika ariko aho agereye ku butegetsi nahangaha kubera ko system nyina hangaha institution zikomeye cyane zitegeka iki gihugu nubwo perezida runaka yaza n'undi akajya hunda akavaho nahangaha ku bijyanye na Trump amaherezo icyo bizerekana nuko izo institution zeshatu zikomeye ni igisirikare ni ubucuruzi commerce cyangwa se by'umuntu yakwita corporate America icya gatatu rero nacyo gikomeye ni za intelligence ni ukuvuga CIA na FBI ariko umuntu atibagiwe na power ya media izo nizo institutions enye zihoraho ba perezida bashobora kuza umuntu akanajyaho yashaje cyane atagifite uko atekereza ariko igihugu kigakomeza kiriho urabona ku kintu urugero nagira ngo ntange kuri Obama na Macron ku kibazo cya Libya yategekwaga na dictator Gaddafi Gaddafi yari dictator ibyo ntabwo abantu babitindaho ariko icyo bamuvaniyeho bamara kumuvanaho Libya igahinduka icyo mu cyongereza bita no man's land ndetse no kuvuga ahantu ho buri muntu wese mu kinyankore tagango ni kabitemere umuntu yabaga afite urutoki wenda yaravuze ukuntu arukora neza ngo ajya rwufira byamera kumera bityo yarabitaye impunzi twebwe twaba twaciyeho umuntu yaba yabuze waha akajya muri urwo rutoki akitemera ugatwara igitoki
babyitemera
muri kabitemere ubu ngubu Libya yahindutse kabitemere ariko muri analisi ubutege ubu administration ya Obama abifashijwemo n'abariya ba Susan Rice n'abo bategekaga Ubufaransa icyo gihe ntiyari ntuza ninde Sarkozy ngira
oya yari ntuza yari oya ntabwo ari Sarkozy oya yari Sarkozy yari Sarkozy nibyo basenya Libya
yari Sarkozy
yari Sarkozy
hamwe na Cameron mu Bwongereza bakabyitirira ngo ni nacyo n'iki byose ariko nibo bashenye Libya bamaze kuyisenya urabona aho igeze nibwo abanyafurika batangiye gucuruzwa nibwo Libya ifashwe n'abaterorisi ubu ngubu barimo kuvuga ngo bongere bashakishe ngo abasirikare bazajya gucungura Libya kandi mbere na mbere aribo bayishenye
yego
icyo ngicyo impamvu nkivuga nuko Macron afite idealism n'ibitekerezo byiza nk'ibyo Obama yari afite ajya gufata ubutegetsi ahangaha ariko system basangamo nizo zibabana zikabereka yuko wenda ibyo bifuza ari nko kurota ahubwo hari za intere zimaze igihe kirekire kandi izo intere z'ibyo bihugu uko zigaragara nibyo ngibyo nyine mu gukoresha igitugu
ugeze neza uravuga uti Obama yari idealist ni nakono ya ntagondwa Netanyahu nayo yavuze ngo Obama kuko ari idealist ngo ariko ngo niho tubonye umuperezida nyawe nyine we uzi business ukugenda ni ukuvuga uri
Donald Trump reka mbigarure rero ku kintu cya Kagame nabo ngabo yagiye guhura nabo urumva hagati ya Israel na Egypt hafi aid yo buri mwaka Amerika itanga biliyoni 10 zijya muri Israel na Egypt urabona no muri Egypt habaye revolution y'abaturage bari abasirikare barayishimuye kandi bayishimuta kubera ko abanyamerika babiciye akajisho bati ntacyo nimushaka kubera ko ngo bitwaga ko barwanya bari abantu babita ngo Muslim Brotherhood baba Islam abasirikare bari abasirikare barayishimuta bashimuta revolusiyo y'abaturage ku bintu rero bijyanye kandi urumva abo ba perezida bose bo wavuze bagiye guhurira muri Egypt nabo ba Ouattara uko Ouattara yagiye bongera ngo urabizi kundusha
ndabizi ndabizi nko nyuma y'intambara isa gutyo
urumva rero biranashoboka yuko na Kagame rimwe kubera ko barimo kumubwira ngo niwe uzakuri Afrika ashobora no kwinyara mu isunzu akaba yakora niyo critique wenda bakaba ariko mu by'ukuri ntabwo azanabikora kuko urumva we na Netanyahu mu Rwanda hariya nta kuntu ashobora gukora critique ya Donald Trump ashobora gukora biriya bihugu by'ibihangange nka ba Macron na ba Marco uriya mu Budage cyangwa se mu Bwongereza niyo ari baba ari allies ariko ntabwo ari allies bategekwa na Amerika as such
rezariye bafitanye ubufatanye rezariye
bufate kandi bafite n'ab'ingufu zabo zishingiye ku uko ekonomi zabo n'abaturage babo uko bifashe ibyo ntabwo ari kimwe na ba Kagame n'abandi nk'abo ngabo Trump we ni phenomene iriho muri iki gihe ariko bimwe wibuke ko n'icyo kintu i Yerusalemu kapitali ya Israel icyo cyemezo cyafashwe muri 95% majority muri parlement no muri senate president Clinton akiri perezida w'iki gihugu icyo nicyo kikwereka ngo ibi bintu byo gukoresha imbaraga gukoresha kubona ko Israel igomba kubona byose natwe twifuriza Israel kubera hari byinshi byo umuntu ayifuriza ariko twifuriza n'abapalestinian kugira agaciro kugira igihugu cyabo byose kandi bikaba byagerwaho abantu baciye mu mishyikirano bakazabyumvikanaho icyo ngicyo ntabwo tuvuga ngo turatoteza Israel oya bafite uburenganzira bwabo ariko uburenganzira bwabo ntabwo bubemerera kuvuta palestinian abarabu cyangwa se abayisilamu uburenganzira bwabo muri sosiyete yabo no mu muco wabo icyo ngicyo rero nagira ngo ngire icyo nkivugaho kubera ko Trump azagiraho aveho nyuma y'imyaka ine cyangwa se nyuma y'imyaka umunani ariko iyo politiki irimo kugenza ibi bihugu muri Afurika isaba yuko u Rwanda ruhinduka military base ibyo ntaho bihuriye na Trump byabanjirije Trump ni ukuvuga ko n'uzaza n'uwaje nka Obama uwo twavuga ngo ni mwene wacu abirabura niko abanyafurika niko twavuga ngo mwene wacu ya
niko dutekereza
ariko urumva haba Clinton haba kwa Obama haba kwa Bush politika ku Rwanda yagumye ari yayindi cyane cyane dore ko abasirikare na za CIA n'izi interest z'ubucuruzi nizo zihora ku ntebe kandi urabona ko arizo mu by'ukuri zifatiye u Rwanda zikaba zirugejeje aho rugeze ahangaha ibyo ngibyo rero ntaho bihuriye na Trump gusa kubera ko Trump aje ni nka mana ivuye mu ijuru ntabwo utekereza Afurika ntabwo aratekereza Afurika ntabwo atekereza abayisilamu dore ko Afurika ifite abayisilamu barenze miliyoni 600 Afurika kontina ya Afurika ifite abayisilamu barenze miliyoni 600 ibyo ntabwo abitekerezaho n'ibindi bihugu sinzi ko abitekerezaho kuko yavuze ko ari Amerika mbere bizavamo ngo Amerika gusa ariko urabona yuko ibyo byose bibaye biraza byongera politiki y'iki gihugu n'Abongereza noneho nicyo ngicyo twungutse cya Israel bivuga ko ikibazo noneho cyabaye complex kurusha n'uko cyari gisanzwe kimeze n'uzaza rero asimbura Trump ndahamya ko ntacyo azaza ahindura
urakoze cyane reka nshake Pierre Rugero wari hunyumva nibutse ko Pierre Rugero ari umuyobozi wungirije wa Radio Shakwe Pierre Rugero wari hunyumva kugira ngo ube wafata mikoro ubanze usuhuze abatwumva
okay nubwo byamugoye
ubanza byamugoye ubanza byamugoye icyo nagira ngo mubaze Pierre Rugero nagira ngo wenda mu afite nawe byinshi byo kongeraho kuko aratwumva ubundi aratwumva ubwo nuko atari wabasha kuzamo ariko ntekereza ko afite byinshi byo yarafite byo kongeraho kuri ibyo uvuze cyangwa se ibibazo byo kubaza ariko nk'ibyo ngiye nifuza kumubaza reka se nusubiramo mbikwibarize kuko ari wowe hari wowe ubasha kuvuga mbuvuze mu kanya ko aha ndabwo ndavuga ubusesenguzi bwiriwe kuri za televiziyo hano mu Faransa no mu Faransa inkuru ikomeye cyane ni y'umuririmbyi ukomeye cyane mbese umuntu yagira ukomeye cyane witwa Johnny Hallyday witabye Imana waraye witabye Imana hano banazamukora n'umunsi wo kumusezeraho umeze nyine nk'umukuru w'igihugu cyangwa abantu nk'abo ngabo ibintu bidasanzwe ni umuntu wari ukomeye cyane hano mu Faransa nibyo bariho bavuga ariko ntibibabuza no kuvuga politike y'amahanga bakajya muri deba kuri icyo kibazo gikomeye cyane cya Israel nk'aho mu basesenguzi hano mu Faransa bavuze bati Benjamin Netanyahu ya minisitiri w'intebe w'Ubwongereza nako wa Israel we abona Trump abona Donald Trump nk'umuntu nka Panther niyo jambo akoresha Panther ni marionette ni marionette ntuza puppet kimwe bakura bagakura imigozi nyine ati abanyayisiraeli nyine bariyemera bazi ko bazi ubwenge ati ku buryo nyine Benjamin Netanyahu abona umuntu nka akamugereranya na Obama aravuga ati Obama ni idealist ati mu gihe Trump ari un pantin marionette nuvuga ikintu kura nyine iki kigo ati ushobora kumanipula gukora manipulation niko abifata nyine nubwo ari havuga ati ni wowe ugiye mu mateka ariko azi ko ari umuntu nyine udafite ubwenge iyo nta analyse yakoreye hano kuri France 24 imwe muri za televiziyo zikomeye cyane hano mu Faransa hari abandi baganiriye nabo b'abasesenguzi b'aba specialiste kuri kaya karere baravuga bati rwose bati biriya bibaye nko gushoza intambara mu karere ka kuburasirazuba mu bihugu by'abarabu ati ndetse ati iriya decision kiriya cyemezo rwose ni cyemezo kiri dangerous icyemezo rwose kishobora kugira ingaruka zihambaye ati nk'uku nguko ati hashobora kubaho rwose intambara ikomeye cyane itabangamiye gusa inyungu za Amerika intambara ndetse izaba importe ikaza mu Faransa ahantu hari abayisilamu ahantu hari iki cyose n'ahandi hose ati intambara nyine ati mu by'ukuri ati Trump ati bakoze na mahano ati nawe yishyize mu kato ati yerekanye mbese yuko na diplomasi y'Amanyamerika nta mbaraga gifite ati kuko kugeza magingo aya ngaya nyine ya Amerika niyo yafatwaga ku isonga muri kariya karere mu rwego rwa diplomasi atari kurero ati uko bigiye kuba ubungubu ati ibihugu byo mu karere nka za Arabia Saudite n'ibindi nibyo bigiye kugira ijambo muri diplomasi ndetse bakavuga bati n'Abafaransa birumvikana kuko bo bonyine ntabwo bafashe iyo nzira nagira ngo rero icyo kintu kiriho kigaragara ko gishobora wabivuze wundi wabivuze nagira ngo wongere ushimangire tunasoze kuko isaha twateganyije irarangiye nagira ngo rero ugire icyo uvuga kuri ako ngako mbere kugira ngo dusoze urakoze
ugize neza ngiye mu bantu bavuga ngo Trump ntabwo ari umunyabwenge Trump ni umusazi Trump ni ikigoryi Trump ibyo abantu bavuga ibyo ngibyo jyewe ntabwo nemeranya nabyo uti impamvu ni iyihe Trump kuba yarashoboye kujya mu matora agatsinda aba Democrat agatsinda cyane cyane uriya muryango wa Clinton uzi umuryango wa Clinton Clinton umugabo yabaye perezida imyaka 8 umugore yabaye sekretari w'ububanyi n'amahanga ni umuryango mbese nayo ni nka dynasty kandi ukomeye cyane ufite za connections inahanga kuba Trump yaratsinze aba Democrat ntabwo ari analysis yabyo turi bujyemo hari icyo byerekanye society y'abanyamerika uko ihagaze muri iki gihe cyo turi nka yamvuga bavuga ngo buri society ibona umuyobozi uyikwiriye kuba Trump yarabaye yarazamutse akaba umukuru w'iki gihugu hari icyo byerekana cyane hari icyo byerekana kuri character ya Trump ariko hari n'icyo byerekana kuri society y'abanyamerika muri abo ngabo amutoye kubera ko Trump ni bene wa muntu uvuga iby'abandi bantu bahisha ntabwo Trump ateye nka Obama cyangwa se ateye nka Clinton ufite ni umuntu w'umucuruzi wabayeho nyine azuko umucuruzi kandi uri aggressive uko acuruza n'ubizi wenyine byaramukijije ariko muri za nuance ziba zikenewe muri politiki zikenerwa muri diplomasi ntabwo ibyo ngibyo Trump abizi ni ukuvuga ngo hari byinshi byo Trump avuga abanyamerika benshi cyane cyane b'abazungu babera bemera banatekereza ariko batashobora gutinyuka kuvuga ahagaragara urabona n'ibyo ngibyo twavugaga by'icyo cyemezo cyo kwemera ko kuvuga ngo Yerusalemu ni wo murwa mukuru w'Abayisraheli urumva n'ibyo ngibyo ni ibintu byo bari baremeje na paroma yabo yaremeje muri 1995 abanyapolitiki mu gihe cy'amatora barabivuga ariko bari mu butegetsi bakaba sophisticated kubera ko batekereza nyine mu bundi buryo bakireka turebe niba bizava mu mishyikirano n'ibindi ariko Trump rero wese ko ateye n'ubu ngubu muri iki gihugu hari benshi bishimiye cyane cyane abo bantu bita ba evangelicals abakristo mbese baba fundamentalist nabo bemera ko ibyo nyine ari ibintu byiza kuko ari ibintu byanditse muri Bibiliya batareba izo ngaruka ntabwo rero kujya bavuga ngo Trump ntabwo ngo akora ibintu by'ubugoryi ntabwo ari ubugoryi ikindi cyo nagira ngo nshimangire rero ni iki nuko izo politiki zigenda zivamo ingaruka nk'izo twabonye muri Libya nk'izo tubona muri ibyo bihugu by'abarabu ahanini biba biyoborwa n'abo bami batitaye ku bibazo by'abaturage uko byagenze muri Iraq ibyo byagenze muri Afghanistan no hirya no hino mu mateka y'igihugu ikintu kizwi cyane cyane kuri Amerika ni ugukoresha bene izo ngufu kandi ibyo ngibyo byagiye bikorwa no muri za administration zitandukanye zitari za Trump nibyo koko aje noneho ashyiramo vitesse kubera ko adafite uko akorana iyo diplomasi n'iyo politiki ubundi iranga abantu nyine nk'abo bayobora bakwiriye kuba bayobora ibihugu ariko mu by'ukuri iyo character icyo nakwita iyo character ndani ya ndani yo kubora babyita iki bya bindi byo Kagame yavuze ngo arimo kuribwa ugukure gukoresha imbaraga kugira ngo ubone inyungu za politiki inyungu z'ubukungu biri muri character ntabwo ari Amerika gusa ariko ni muri character ya Europe niyo mpamvu twavugaga twebwe nk'abanyafurika ibyo twaciyemo by'ubucakara ya kugurishwa abacakara bya slavery ibyo twaciyemo mu gukoronizwa ibyo twabonye twishya kuya turwanya intambara hamwe z'inkunduro kugira ngo tubone ubwigenge ariko na nyuma twaboneye n'ubwo bwigenge impact y'ibyo bihugu mu kugira abo bahaka inahangaha bakabahaka babaganisha mu kurwanya inyungu z'abaturage ibyo biri muri character y'ibyo bihugu ibyo twita mpaka ibihugu ibyo ngibyo ntabwo bitangiranye na Trump ibyo byariho mbere ya Trump kandi bizaba binariho na nyuma ya Trump nicyo ngicyo nagira ngo mvuge yose
ndagushimiye cyane ndumva wasoza abantu benshi hano mu Burayi bari bavuga tuko biri kose diplomasi ya Amerika iragenda igwa iragenda igwa bose barabihurizaho abaspecialiste ba hano mu Burayi mu yandi magambo basana bavuga batahubwo natwe twiboneye umwanya wo kugira ngo iriya imperialism y'Abanyamerika natwe hari aho tunyaruka tubangamira tugira ijambo ryacu kandi ntabwo bahishe kugira ijambo ryabo no mu kanya president w'u Faransa Macron rwose uyu munsi yari Doha muri Qatar aho bamubajije agasubiramo ku u Faransa budashyigikiye na busa kiriya cyemezo cya Donald Trump hagati aho ngaho yariho yigurishiriza indege yagurishiriza Rafale ziya ndege zikomeye cyane z'intambara 12 agurisha na za Airbus 50 haba hariho business muri iyo business akamuna politique bityo bavuga bati bigaragara muri analyse zose bavuga ati leta z'ubumwe za Amerika ziriho zirishyira mu kantu k'imfunganwa ya isolationism ya uziya politique bagira kuva kera mu byukuri yagiye baranga ati Trump kandi koko yagiye ni nabyo yakoreyeho kwiyamamaza ko yavuze ati tugiye mbere na mbere kureba iby'abanyamerika gusa iby'amahanga tubireke uziko yasezeranye kuzagabanya mu kabiri amafaranga atangwa niyo umuterankunga wa mbere amafaranga atangwa mu muryango w'abibumbye ndumva ari miliyari hafi 16 z'amadolari akaba azabigabanya mu kabiri sinzi aho bigeze simperutse kubireba ibyo byose ni ibintu bigira ingaruka muri cooperation muri iyo diplomasi ko diplomasi ishyikirwa n'amafaranga igihugu gitanga ikindi cyo rero wenda tuzanyira tugarukaho ni uruhare rwanjye mu rwego rw'ubukungu nuko muri ibyo bihugu byose bicecetse wenda bitekereza ko akoze nabi Donald Trump ariko bikaruca bikarumira cyangwa bikavuga gake gake bivugira mu matama harimo uko leta zunze ubumwe za Amerika harimo abo biba biha imfashanyo ndetse n'inguzanyo harimo na Kagame imfashanyo inguzanyo nyinshi cyane kuko u Rwanda rufite imyenda itagira ingano idasiba kwiyongera bityo rero nundi mushumi ntabwo ari ukwemera gusa kwa Kagame ariko mu yandi magambo nta n'ubwinyagambiro afite yari amaze iminsi yiruka no mu Barabu ubona ashaka nyine gukora diversification ashaka ahandi hantu yajya akura amafaranga ariko rero ndabona nabyo bigiye kumugora agiye gusigarana gusa leta zunze ubumwe za Amerika sinahamya ko zizamuhaza aho urabivugaho iki ngo nasoze ikiganiro kudore ko twarengeje n'igihe
urakoze Joseph icyambere mu mwanya nahoze ndeba hari amagambo yohoze ari perezida Obama yavugiye Chicago ejo ndaza kwishaka nyikohereze wende iyo audio dushobora kuzana yaheraho twiganiraho mu ubutaha icyo yavugaga ni uko isi n'abanyamerika dukwiriye kwitonda kubera ko yatanze urugero uko Hitler uko yazamutse mu Budage uko Hitler yazamutse mu Budage yafashijwe na kondisiyo Ubudage bwarimo Hitler yafashijwe n'ukuntu intambara bari batsinzwemo intambara y'isi ya mbere uko yarangiye ibyo nta mwanya mfite wo kubisobanura kuko yarangiye Tams bahaye Ubudage ntabwo zari Tams nziza ibyo rero uko yarangiye ni ibibazo by'ubukungu uko byagenze mu gihugu ibyo byose byatumye umuntu ufite amatwara nka Hitler uzamukira ku bwoba bw'abaturage ababwira ati ni jyewe uzaba umukiza wanyu
ziriya kondisiyo mbi cyane tuzanjye
yes izo kondisiyo Obama yakoresheje avuga ati mwitonde kubera ko muri kondisiyo z'ubwoba kondisiyo z'umwiryane zo kuvuga abantu bari bo umwanya umwe abanzi ni abasilamu ubundi ni impunzi ubundi ni abantu bava mu bihugu runaka aho bita aba migrant bava mu gihugu runaka bajya mu kindi gihugu ubu dufite umubare w'abo bantu ni hafi miliyoni 240 ku isi ni fact ya kondisiyo turimo ku isi gutera abantu ubwoba rero uvuga impunzi uvuga abo bantu baturuka hanze b'abanyamahanga ko ari bo bandi ibyo bintu byose urabona ko ari byo niyo ideology yageze aho ihinduka ideology ya Hitler iyo rero kuri iki gihe irivuga kuri iki gihe n'ibyo abo banyaburayi bakinya cyane nuko irebye ubushyamirane hagati ya Amerika kuvuga Trump na Korea y'Amajyaruguru North Korea ishobora kubyara intambara kandi iyo ntambara igahita iba nuclear kandi igahita iba intambara y'isi yose kuko nta kuntu intambara nk'iyo ngiyo
yaba ibitwaro bya kirimbuzi bya nuclear yego
yes ngo bibuze noneho n'ibindi bihugu nk'Ubushinwa n'Abarusiya kuza mu ntambara nk'iyo ngiyo urumva icyo ni igice kimwe cya konfli ishobora kuvuka mu bihe nk'ibi ngibi ikindi gice cya kabiri ugomba guhera kureba nyine uko gusa nk'aho Trump na Amerika barimo gutoteza abayisilamu n'abarabu urumva ko nabyo kubera kubera dinamiki ziri hariya muri Middle East mu yitiki mu Kinyarwanda cyose Middle East hariya mbese mu Israel muri za Palestine
okay Moyen-Orient ama iburasirazuba bwo hagati mu burasirazuba bwo hagati
Moyen-Orient n'ikindi impamvu abantu ku isi natwe turimo dufite impungenge nuko iriya asiyo ishobora kubyara nayo konfli iyo konfli ikaba yashobora kuba intambara y'isi yose niba itaba intambara y'isi yose ariko izahitana ikiremwa muntu abantu benshi cyane ukuvuga rero ko ibyo bintu bihuje bibiri kuvuga ngo ubwoba abantu bafite na kondisiyo ziriho hirya no hino ku isi na n'iyi politiki na diplomasi tubona ituruka ahangaha cyane cyane muri ibi bihe ibyo ni ibintu koko abantu bagomba gukurikiranira hafi ariko si ukubisesengura gusa mu mbaraga zo buri umwe wese afite tugomba kugira inkunga dutanga kuri urwo rugamba twebwe rero urugamba dufite natwe ruraduhagije kubera ko urabona ko Kagame DMI babaye igikoresho cy'Abanyamerika cy'Abongereza na Netanyahu kuko yabeguriye u Rwanda kurihinduramo military base uko bazarukoresha ni ukutugirira nabi uko bazarukoresha ni ukugira nabi Abarundi kugira nabi Abanyekongo kugira nabi Abanyayuganda Abatanzania ndetse n'Abanyakenya utaretse n'abandi Banyafurika hirya no hino kubera ko ubu ngubu niko FPR DMI izakoreshwa kubera inyungu za Kagame n'ako gatsiko ka FPR DMI bafite amafaranga bashyira mu mufuka ariko kugurisha igihugu nta kiguzi kigira ntabwo bavuga mu Rwanda ruri warugurisha triyoni z'amadolari abanyarwanda ngo babagurisha umubare w'amafaranga uko wabungana kose igihugu cyacu uko kingana ni igihugu cyacu ni igihugu Imana yatwihereye ni igihugu dukesha abakurambere bacu amakosa baba barakoze ibyiza baba baradukoreye ariko nicyo gihugu cyacu dufite twe abahutu abatutsi abatwa tugomba kukirengera kandi tuzi neza ko ari Kagame na FPR DMI ku gatsiko ke ari nabo bamatse ibihugu ko bitinde bigire kera icyo gihugu cyacu kizakigarukana nicyo ngicyo nagira ngo ntangirizeho Yosef
ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene mu by'ukuri ukomoje ku kibazo twibazaga dutangiye kino kiganiro aho twajyaga tutise opposition ikora iki ikorite wavuze ko uzabitindaho mu kiganiro gitaha nshuti mwari muduteze amatwi cyari kiganiro cyari gifite n'inyito Kagame asimbuye mu butu mu kuba igikoresho cyo guhungabanya no gusahura Afurika aho twibukije tukanabitindaho agakungu kari hagati ya Perezida Kagame FPR DMI na Israheli iriho ifungura imiryango cyane ifungura za ambasade muri kiriya gihugu cyacu ariko hatagamijwe mu by'ukuri urukundo n'inyungu z'Abanyafurika n'akarere hagamijwe inyungu z'abamatsi bihugu inyungu zidashobora gusigira byiza Abanyafurika bagowe Kagame rero ni nka kakamasa rwose kazazimara kazivukamo birakomeza kugenda byigaragaza ariko duhereye ku kuntu ibintu biro bihinduka aho nyine mu kintu gisa bamwe bita ubusazi abandi bakavuga bati na mayeri niko ameze aho Donald Trump yavuze ati muri Israheli rwose mushobora kwisanzura Yerusalemu ikaba umurwa mukuru wanyu aho ariko atatinyutse kwerura ngo avuge niba igice gifitwe n'Abarabu nacyo kizafatwa n'Isirayeli aho ntiyabyeruye ariko wenda ubwo bizabejwe. Aha rero ibyo ari byo byose ntabwo byoroshye kuko iminsi iri imbere biragoye kumenya uko izabimeze, ndetse na Kagame yibwira ko yabyungukiramo bishobora kumubera nk'ibya kaka masango k'inkunguzi kari gatubugi bw'intorezo. Yari igihe Ngarambe Joseph wari wateguye kino kiganiro, nshimire nanone nongeye nshimire Dr. Theogene Rudasingwa wasesenguye mukunda cyane mu busesenguzi bwe. Bwana Pierre Rugero wungirije umuyobozi wungirije wa radio ishakwe ntabwo abashe kuboneka ariko azaboneka ubutaha. Ikibazo cya technique cyabaye buriya turi bwihererane nawe tukige nawe azabazanire ubumenyi bukomeye afite. Ndamushimiye kuba nawe bwari bwamuzinduye, gusa yatwumvise gusa ko yakomeza kumbwira ko ariyo atwumva ariko akanirwa kujyamo ubutaha bizatungana. Shuti rero muduteze amatwi, ndabashimiye aho bwije mu rutimana, aho bwakeye nyine akazi keza, umunsi mwiza.